mutima obadde kuntu kyeseyagala lwaki ubalo eyananza ndaba kuki kimuli kya rosi kyangu eno ngwe mukifuba kyo mukwano bukyogenda omubiri tegweyagala tewaliya budabuda sirina mpeweta mukwano bukyogenda omubiri tegweyagala tewaliya budabuda sirina mpeweta singa mbadde kuyo yayo ya
osemunange osemunyagala wose
manyido kubana we wafuke chokulya jengi
osemunange
Yeah.
semuja